kama vipi yo, na the super producer, super DJ, super MC, my track.
Yeah, kwa hii biz utapata mafans, kuna wase wa real, lakini pia kuna my haters. Lakini
yeah, you can hate all day. Hamilisha mifishi unilipi salare. So I hustle all day. Tunasaka mfanja wiki nzima. We don't play, no way. It's my maisha. Wanaongea leo lakini kesho itaisha. Kesho itaisha.
Mahasla wana complain juu matrax na zakani kama cocaine na mantrax. Holidays are gangsters, rasta sabajali kuwa bankrupt. Islands, parklands, insha first class. Wenyeji umepatwa na fedi, umenaswa kwa pedi. Utanicheki kwa teli, maheta kwa heri, passenger kwa meli, mastranger kwa reli, tapeli wangeli, mavota kwa seli, promoter kwa kazi.
Matrax na wenyeji,
GAGA coming through.
MAU ndani ya booth, kwenye mat, kwenye boo, kwenye bar, kwenye loo. Wasani panda juu, kwenye jua, kwenye moon, kwenye jua, kwenye moon, kwenye jua, kwenye moon, kwenye jua, kwenye moon, kwenye jua, kwenye moon.
You can hate all day.
Hamilisha mifishi unilipi salare. So I hustle all day. Tunasaka mfanja wiki nzima. We don't play, no way. It's my maisha. Wanaongea leo lakini kesho itaisha. Kesho itaisha.
Nisikuwa ndani ya kauna swali baada. Nipe mkwanja tuende juma danda wezi. Wenyeji ndicho mwenye sekta kama mimi. Bado nina hata shida ziwe, bado nina njia za kupata hii na kufunzwa thii. Nataka kuona kisaifa kiganja kwa
kisaifa
Tanzania, Uganda kwa
kisaifa.
Jisikizie
kesha
kuchuja hiyo
pressure,
kesho yata
kuisha.
Na mi ndiyo
professor
nikisha
jidesha
hapa na
komesha,
na mizani kwenye
Mesa.
Wezani yata
shoka
BJ Bondo na track za DJ Mad track. Si stay pata chance, I say break dance kwa hii beat na hii shit. Piga salute ndani ya nyumba ni sisi wenye GBs.
Yeah, you can hit all day. Hamilisha mifishi unilipi salare. So I hustle all day. Tunasaka mfanja wiki nzima. We don't play, no way. It's my maisha. Wanaongea leo lakini kesho itaisha.
They can hate all day, they can hate all night. Ni mwenyeji kwenye nyumba, mad tracks in the house.
They can hate all day, they can hate all night. Ni mwenyeji kwenye nyumba, mad tracks in the house.
And I ain't got no time to sit around thinking about talking about your life. And I ain't got no time to sit around thinking about talking about your life. And when you talk about mine, I'm hustling all day, making paper on the grind. And when you talk about mine, I'm hustling all day, making paper on the grind.
You can hate all day. Hamilisha mifishi unilipi salare. So I hustle all day. Tunasaka mfanja wiki nzima. We don't play, no way. It's my maisha. Wanaongea leo lakini kesho itaisha.
You can hate all day.
Hamilisha univishi unilipi salare. So I hustle all day. Tunasaka mkwanja wiki mzima. We don't play, no way. It's my maisha. Wanaongea leo lakini kesho itaisha. Kesho itaisha.